wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka Puntland ayaa laba cagaf cagaf ku wareejiyay beerleyda degmada isku shuban kuwaas oo muddooyinkii dambe waday tacbashada beeraha cagafyadan ayaa waxa baahi badan u qabay beerleyda degmada isku shuban si ay hore ugu sii wadaan wax soo saarka beeraha wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka Puntland maxamed abduqadir ayaa sheegay in labadan cagaf ay ugu tala galeen sidii wax soo saarka beeraha loo sii laba jibaari lahay
waa laba cagaf oo 85 power horse ah oo aan rabno in maaragtay deegaanka wax soo saarkiisa kor ugu qaadno marka waa mahadsantihiin cagafyada hadda waan soo badinay waa cagaftii 27 aynu wareejinay sanadkan la soo dhaafay 2014 bilood aan joogno xukuumadda cusub marka ujeedkana uu yahay sidii aynu kor ugu qaadin lahayn wax soo saarka deegaankanan oo maaragtay wax soo saarka aad ugu fiican oo biyo haysto wax badan baan rajaynaynaa inay saameyn siyaasadii aan hore u dejinay waxay ahayd 6 bilood kadibba meesha cagaf aan ku wareejino waa dib aan u booqanaynaa saameynta ay ku soo kordhisay before iyo after wixii hadda ka horeysay iyo 6 bilood hadda kadib haddaynu aragno meeshaasi inaysan wax ku soo kordhinin meelaha kale ay u baahan cagafyadan u wareejin doona marka siyaasad guud weeye taas marka insha Allah deegaanka inuu ka faa'iideysan doono labadan mid kalena way taala oo ayadana maalin kalaan wareejin doona hadda maanta waa ka gudoomeynaa FAW waynu ku mahadsan yihiin oo maaragtay ayadoo jid dheer soo martay oo maaragtay finally inaan soo gaartay insha Allah waxaan rajaynaynaa reer maaragtay isku shuban inay degmada oo dhan ka faa'iideysan doonto
wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka Puntland ayaa muddooyinkii dambe waday dadaal lagu hormarinayo wax soo saarka beeraha si bulshada loogu dhiirigeliyo dhulkooda